Molo Thembi.
Molo Thami. Unjani?
Yo, oko sathenjiswa ngokubuya kukanxele. Silinde iminyaka sigacela ukwakhelwa izindlu sibonelelo sikarhulumente iRDP. Kananjalo urhulumente wakha igcuntswana lezindlu nyaka nanyaka kwaye kufaneleke kwenziwe into ngaloo nto.
Eyi, andiyazi yona iqhubekayo.
Umthetho uqinonondisa ukuba wonke umntu unelungelo lokufumana inkonzo yamanzi nokuphila phantsi kwesimo esiphucukileyo nendawo yethutyana yokufihla intloko esemgangathweni ekhuselekileyo.
Hey. Ndikhe ndeva ngenkqubo yolwakhiwo lwezindlu kwingingqi yookobityholo. Masifumane iinkcukacha ezithe vetshi kaloku kuPJ nongoyena onikwe uxanduva lophuhliso phantsi komasipala.
Molo PJ, ndingawufumana kodwa umzuzu nje omncinci. Ndicela usazise ukuba singaze siyeke nini ukuhlala ematyotyombeni.
Molo mhlekazi, ungacopha phantsi. Usentlenleni Thami, behleli siphicothuluhlu lwabantu abangene kumhlaba ngokungekho mthethweni kule ngingqi umasipala. Sijonge ukuba sibasuse okanye sibagcine kusini na. Okanti imephi isixelele ukuba lo mhlaba ungenwe ngondlela mnyama ngabantu uzophuculwa kwixesha elizayo.
Niza kuqalisa nini ke ukuphucula amatyotyombe wethu kwinkqubo yolwakhiwo lwezindlu?
Sesiqalile kwaphase 1 kwaye sele ndisingenisile isiphakamiso kurhulumente wephondo esicela inkxasomali kulwakhiwo nophucula indawo yogobityholo.
PJ, ingaba ingingqi yethu yogobityholo ikhona na kuhlahlo lwabiwomali?
Ewe Thami, uceba uthe wasipasisa isicelo semali eziza kwenza uphuhliso lwenkonzo ezingundoqo kwingingqi amatyotyombe ukugqiba kwabo. Abasemagunyeni ngale nkqubo babone ukuba ilungile kuquka nethenda kungoku nje kumasipala. Uza kungenisa abakhi bafake imizi yangasese abahlali abaza kusebenzisana ngayo kuquka netepu zamanzi.
Ukuba senze sancinci eziplot sizokwazi ukungenisa abantu kule ngingqi ngokwaneleyo. Noko kunjalo, abantu bangafuna ukuzandisa izindlu zabo zibe kumgangatho westandi, i-double story kwixesha elizayo. Ikhangeleka ilungile le plot, kwaye ingathi ayisaqali le nkqubo ngendlela enemincili ngayo.
Molo Themba, kuyachula imanciso ukubona ukufumana umsebenzi kwinkqubo yokungeniswa kwenkonzo engundoqo njengenxalenye kwinkqubo yakwaphase 2. Ndicela urhumbe apho. Sizokwazi ukufaka imibhobho kwimizi yangasese abantu abaza kuzinceda kuyo. Kufuneka sicebe ukuba singawafakela phi amanzi kwakunye nemizi yangasese sikwazi nokwenza umnyinyiva womgama ukulungiselela ukwakha indlela. Singawasusa amanye amagali sizokwazi ukuvelisa indlela entsha engena kule ngingqi amatyotyombe eza kuqhagamshelana nesitalato esikhulu. Kudingeka ukuba sakhe indlela yabantu abahamba ngeenyawo ecaleni komgaqo kuzokwazi ukungangcoliseki xa kunethile. Kudingeka ukuba sisuse amanye amatyotyombe ambalwa kuzokwazi kukwelwe kubhalwe nendlela kwangaxeshanye njalo.
When somber clouds call out your name, have faith in your direction, you'll find sunshine through the rain. When you're fighting for survival and you feel you've lost your way.
Jabulisa kuwe ngale ntsasa PJ. Umakhulu wam uthe wabhubha kwaye ndifuna igali lakhe libe phantsi kosisi wam omncinci.
Ndiyaxolisa ngokulahlekelwa kwakho kodwa andiboni ngxaki. Zisa qha wena kuphela iinkcukacha zokubhubha kunye nembalelwano etyikitywe ngamalungu osapho kwaye ityikitywe yikomiti yengingqi yogobityholo ichaze ukuba usisi wakho ngoku nguye ongene kweli tyotyombe. Themba, kutheni uzile kule nkqubo yokulolongwa i-training course ngelasemzini egxile kuzakhele namashishini?
Ndinomntu endimaziyo owayeliphiwa kwinkqubo yokuvelisa ubusi. unqinile ukuba phawuza kunincedisa ukulungiselela ishishini lobusi ekuhlaleni. Ndiyacinga ukuba ndingakwazi ukulithengisa ubusi ingakumbi kwirenki yoonoteksi.
Kwayethemba ndikhe ndeva ukuba ukhe wazibandakanye nenkqubo yasekuhlaleni, Community Work Program ngelasemzini.
Ewe PJ, le nkqubo yasekuhlaleni yandinceda susala ndaphulukana nomsebenzi wam. Kule nkqubo ndiye ndafumana ukwazi ukubhala iCV kwaye ndikwazile nokufaka iCV kufumana umsebenzi.
Ndifumene ezinye iindaba ezimnandi, icandelo lokuzinziswa koluntu lenze isigqibo kumanye amalungu asekuhlaleni ukuba azuze kwiinkqubo zasekuhlaleni batyikitye isivumelwano sokuba baza kunikezela ngesakhiwo esidala ukulungiselela ke amashishini asakhasekwa kunye neenkampani zabucala. Bakwathembisa ke ngelithi baza kunceda kwangokunjalo ngeekhompyutha ezindala nezinye ke izixhobo zophuhliso ukwakha i-database yokunxibelelwano labantu kwindawo enye. Singabhenela kuphase 3 sigqibezele iplot sakhe indlela eziphucukileyo kwaye sibonelele ngamanzi kunye nemizi yangasese kumzinga mnye.
Jonga, ndifumene iimpepha mvume zongenela isatifiketi ndisandokuzifumana kumasipala.
Ndifumene esam kwiveki ephelileyo. Ngoku ndiyazazi ukubapha ndimephi kwaye ndinalo nephetshana elichaza ukubapha ndinomhlaba. Sele ndingenise nendlela yokwakha umasipala okwakha indlu noko evulekileyo. Ndinayo imali endizibekele yona kwi-savings club endazibandakanya nayo kwiminyaka nje imbalwa edlulileyo.
Themba, ndiyabona ukuba uyenza nkudlwana le ndlu. Uzokwakha igaraji eboniswa kuplani yakho kusini na?
Ndiza kuyakha exesheni yona xa noko ndinemali eyaneleyo.
Wenze kakuhle Thami esi sitixo sendlu yakho entsha kwakunye nekopi equlathe iinkcukacha zobunini bendlu i-title deeds ngelasemzini.
Enkosi PJ, ukuba ibingelulo uncedo lwakho beningenawo ze ndikwazi ukuqingqamshelana nenkqubo yongenelelo lwemali engqambelene nolwakhiwo ukugcina amaxabiso efikeleleka ukubhatala amagqwetha kwakunye nabanye. Ndiyabona unomnyunyuva wemoto entsha Themba, wenze njani ukuyithenga?
Umqeshi wam undinike imalimboleko yexeshana elifutshane ukuthenga indawo yam iplot kumasipala. Ndingakwazi ukusebenzisa oku njengokuzikhusela kwimali esele ikhona yemboleko neza kuphinda ibhatalwe ndikwazi ukufumana imali kwibhanka ukuthenga imoto entsha.
Ibali lika Thami noThemba lungumzekelo omnye wokwenza uphuhliso lolwakhiwo. Ibe indlela ende kodwa ngenxa yensebenziswano nomasipala nabahlali sikwazile ukuqubisana nomcelimngeni wokwakhela imizi esebumelwaneni. Kwezinye iingingqi zogobutyholo baye basiwa kwimizi ethutyana okwakaloku kusenziwa inguqu lolwakhiwo ze umhlaba olungiselelwe ulwakhiwo wasetyenzwa kulungiselela ukwakha emva koko abantu babuyela kumhlaba wabo eneenkonzo ezingundoqo ophucukileyo nezindlu kwabo baselulungelweni lokungena kuzo. Kwezinye kingingqi ngoyogobityholo iinkonzo ezingundoqo ziye zakhokeliswa phambili kuqalwe nje ze kuhambeni kwethuba abantu bashenxiswa bengeniswa kumhlaba omncinci neenkonzo ezingundoqo neempepha-mvume nalapho bathe benza inkqubo yolwakhiwo ngokusesikweni kumhlaba omncinane. Sinabantu abaninzi abanamatyotyombe abakhe emva kwezindlu abagacele kumasipala kuluhlu lwamagama athe afakwa. Uninzi ke lwaba bantu bebefakwe kumhlaba ocetyiweyo oneenkonzo ezingundoqo ngokusemthethweni kanti iinkonzo ezingundoqo ezisemgangathweni ezininzi ezineenkcukacha zobunini zithe zanikezelwa kwabo bebelungele nabathe bakhelwa izindlu. Njengenxalenye yenkqubo yolwakhiwo sikwakhe iindawo zokudlala amahholo asekuhlaleni kwingingqi amatyotyombe enkulu siye sapasisa irenki yoonoteksi kwakunye ke nendawo yokuxhumeka ekliniki sikwanikezele ke nangenkqubo yophuhliso ukuxhasa amashishini asakhasayo afana nespaza shops.
Le nkqubo yolwakhiwo iya indlela ende. Umasipala uqale wajonga ukuba angangenelela njani ukunceda abantu bakogobityholo phantsi kwamasipala.
Ekuqaleni bendicinga urhulumente uzovele akhe indlu yam. Kodwa ngoku ndiyaqonda ukuba ukuze abe kanti uphucula indlela ophila kuyo njengabanye, urhulumente kuyanyanzeleka ukuba abeke imizi yangasese isetyenziswe luluntu lommandla nenkonzo yamanzi. Zekamva kulungiswe indlela, kungeniswe nemizi yangasese namanzi umzi nomzi.
Singabanye ekugqibeleni sithe safumana inkxasomali karhulumente ukwakha izindlu ezingcono nokufumana iinkcukacha zobunini, i-title deeds.
Le nkqubo yolwakhiwo iqhubeke kakuhle, urhulumente akakhanga izindlu ezimbalwa, nto leyo eye ilindise abantu bengenanto. Uvele wakhela abantu ngokubanzi kwaye ubonelele ngenkonzo engundoqo eluntwini, nto leyo eyenze ngcono isimo esiphila kuso.
Ndiyathemba ibali le nkqubo yolwakhiwo liye laba nomtsalane kuwe. Kuxhomekeke ukuba ukwenza ibali lakho lisebenze lenzeke.